wile.
Isiku kitani.
Leo nalilia mapenzi. Haikuwa mbaya bahati kuonana nawe, ilikuwa kusudi kabisa. Na kama imepangwa kwa nawe, hata kinikosea mitashuka. Mana linapokuja swala la mapenzi, mina yezo bambivu wa kupenda. Naona wazi kwamba unipendi, napapwenda sina kwa kumisawa. Misi na iana na mshitaki maulana. Mikuwa kumwezi wa mchana, nifanya utakavyo mwaya. Ila ukitaka kwa chana, usiondoke kimya kimya. Nenda hata muage mama, mana alikupenda sana. Give me that true love, nikupe penzi kama way back. Give me that true love, nikupe penzi kama way back. Give me that true love, nikupe penzi kama way back. Give me that true love, nikupe penzi kama way back.
Kabaki mumivu.
Anakosea na msamehe, anarudia yale yale. Sijui ni marafiki au mwenyewe, ndo kana nikomoe.
Sawa, misi na iana na mshitaki maulana. Mikuwa kumwezi wa mchana, nifanya utakavyo mwaya.
Ila ukitaka kwa chana, usiondoke kimya kimya. Nenda hata muage mama, mana alikupenda sana.
Give me that baby,
give me that true love, nikupe penzi kama way back.
Give me that baby,
give me that true love, nikupe penzi kama way back.
Give me that true love, nikupe penzi kama way back.